Argentina Mafia.
Wezi amine libus mama bebe. Amekuwa mchalo kawa na mapepe. Hiyo stake bebe pipi ntaka lede. Kinyima tae nyonga kama muhehe. Masaa tu mawili na itajibada. Mambo jig jig mambo zigzaga. Kifo tucha mende paka tikaka. Ho dada, let's go gaga. Hey, haitajibada. Jo hicho ze kuchi kuchi hota. Pum zina hema. Kisa shimo limetema. Speedy Michelin hina kata kata. Mzungu tuma hupe hana waka waka. 1-2-1-2 kasimama juu. Kutoka side town mpaka kigenge ya juu.
Kasimama dede. Kasimama dede. Kasimama dede. Mzungu mupe kasimama dede.
Ring on it. Ring on it go.
Kasimama dede.
Ring on it.
Yeah.
Ring on it go.
Kasimama dede.
Diva 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 na. Shibe me shibana. Kama noli saba. Dingoli shaba. Shikamo. Kusuku wa gaga kama unacheza kung fu. Mtoto mlito nasukwa mabutu. Inasuguliwe nena kuwa sugu. Jifanya unanyikune wezi kuwa bubu. Sinyoka wakibisa. Goli tatu inakibiza. Ina mengi miujiza. Sometime napewa visa. Checking avo luka kaki wiri wiri. Haijalisha nae mwona kidigi digi. Yogo la shamba limewika mjini. Mwendo waku vimbo tamwambia nini.
Kasimama dede. Kasimama dede. Kasimama dede. Mzungu mwupe kasimama dede.
Ring on it. Ring on it go.
Kasimama dede.
Ring on it. Ring on it go.
Kasimama dede.
Basi icheze cheze. Icheze cheze. Icheze cheze.
I want it.
Kainese nese. Inese nese. Inese nese.
Yaka.
Basi icheze cheze. Icheze cheze. Icheze cheze.
I want it.
Kainese nese. Inese nese. Inese nese.
Yote.
Kasimama dede. Kasimama dede. Kasimama dede. Mzungu mwupe kasimama dede.
Ring on it. Ring on it go.
Kasimama dede.
Ring on it. Ring on it go.
Kasimama dede.